Mr. HBR 147. If we are here, I'm going to watch you, Kaife. Go up for a little bit, Kaikurike. Kuno wants to say, but Yari Puma. Yama Kiatri Tai Mataiwa. Life is for Jose Amazamba. Get it for Tosho Kupanda. We are what I want to do in Ishi. Do you find a better to run my shop? Ukuro my shop. Oh, Athena. That to run my shop. Athena cha. Ukuro my shop. Aisa, taturo maisha. Era shuma mponga. Taturo maisha. Taturo manga toro mamuse vanya. Kutuna miro moro mwanze vanya. Ah, steak yupana na ngeromba. Walizanga po ina neromba. Mkarumba fena habana resa kavuma. Satana kunu mana resa pandanshi. Fyari wa mawitu kakire nganshi. Amuseo fumeti na mwine naifu aira. Kachero kasuba na nguvaira. Kini mane kwa siri mbivya kufuitira. Kese shale nangore fwayo kunchira. Simwa ndete na baba pureni. Inesha wapo pureni nga wari pureni. Ideshita kupane kwa teti kwa teti. Ukarore nangore fwayo weti. Wira wata wata iwe nishi. Ifo ya liri nangore fachu karipe. Nga wapura robe kaikulike. Kuno wansefe ipo nyari puma. Yama kia tunitai imataiwa. Life ifo jose ya masamba. Teti fe tosho kupanda.
Shilomba, elos pambuka kose komba. Ugu kembuka tenomba. Ugu pondo ni pachuma ni nekomanda. Life yaga gai kukuchuka guchuka. Fule wapusha mabine bine fule vya gusta. Kano abashibata wapuska puska. Life yaga gai yaba fule vya gushpa. Songa yako sa life fule vya guchuka. Ngolu wabu nangani kukewa kubolo butke. Turia shatala lano shitka pokfa futka. Topaka mayo sechi kumba pokushpa.
Ifu ya lirirangore fachu karipe. Ngo hapura robe kaikulike. Kuno wansefe ipo nyari puma. Yama kia tunitai imataiwa. Life ifo jose ya mazamba. Teti fe tosho kupanda. Wira wata wata iwe nishi. Yulifaira fe taturo maisha. Ukuro maisha. Taturo maisha. Ukuro maisha. Taturo maisha.
Sana Selemani Palusaka Biggie Mwana Wane Ela Baptua Boss Prince Mining Ela Low Miner Commander Conkili Nape the Box Look Nice Book Book Baza Nation Copa Copa I got you Tim Teddy Kazen Tim Snatcher Commander Doka Boyde Mazamba Mane Mane Ela ABN
Zambi Music Blog.co.